it's a happy birthday, joy blessings, it's a great colour. Jesus, all it does music man, Mr. Ngoa, Tingika music, apopo.
Leo, ni siku nzuri, Mola ametuajalia. Mwana leo, amezaliwa, sote twafurahikia. Si leo twaimba, happy birthday joy. Mwana leo umezaliwa, Mola na apewe sifa kwa mema yake anayofanya. Na si twaimba, happy day, blessing, happy birthday. Kulira tulu, dedewe unakumoyera. Ndugu zako wote wanara, dada Joa anara. Roira ya Zakaria na Joji, Ezekia wanakuombea. Mama Sofia kazo anara, nakuombea. Maisha mema, umarikiwe blessing. Sawa na jina lako. Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. Ndio maana sote twaimba eo, blessing amezaliwa. Leo ni furaha eo, blessing amezaliwa. Hata keki utulishe eo, blessing amezaliwa. Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. Ndio maana sote twa leo ni furaha leo, blessing amezaliwa. Hata keki utulishe leo, blessing amezaliwa.
You are loving that David Osoti anakuwish happy birthday my daughter, anakutakia maisha mema yenye nguvu na afya bora. Jesus apopo.
Furaikia. Si leo twaimba, happy birthday joy. Mana leo umezaliwa, Mola na apewe sifa kwa mema yake anayofanya. Na si twaimba, happy day, blessing, happy birthday. Kulira tulu, dedewe unakuboyera. Ndugu zako wote wanara, dada Joa anara. Ezekia wanakuombea. Mama Sofia kazo anaraha, nakuombea. Maisha mema, umarikiwe blessing. Sawa sawa na jina lako. Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. Ndio maana sote twaimba eo, blessing amezaliwa. Leo ni furaha wata keki utulishe eo, blessing amezaliwa. Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. Ndio maana sote twaimba eo, blessing amezaliwa. Leo ni furaha eo, blessing amezaliwa. Wata keki utulishe eo, blessing amezaliwa.
Hata mashangazi Madama na Kavumbi wanakuwish happy birthday, na wajomba Uncle Tuba, Kona na Joel na Uncle Robi wanakutakia maisha mema yenye nguvu na afya bora. Chisa wapi joy anacheza. Atingika Ezegede apopo. Producer Tiger, Yombo Records, Mr. Ngoa, Tingika Music.
Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. Ndio maana sote twaimba eo, blessing amezaliwa. Leo ni furaha eo, blessing amezaliwa. Hata keki utulishe eo, blessing amezaliwa. Jamani raha raha eo, blessing amezaliwa. amezaliwa.
Ndio maana sote twaimba.
Leo Blessing amezaliwa.
Leo ni furaha.
Leo Blessing amezaliwa.
Atakeki utulishe.
Leo Blessing amezaliwa.